left arm. Public announcement. Oh,
number 9, baby.
YGB, check. Oh. Nilizaliwa vipofu but imefika time ya kufungua macho. Niliambiwa nisiwahi saidia kamilioni na mada watu wangu kukamuflaji rangi. Vitambi zinadai masomo ya bure na in the meantime tumbo flaji na sub knowledge hakuna how to lenga. So usishangae ukicheki mse wa fire brigade akivutia sigara kando ya petroli. Sub budget tunaikazi ya mshipi. Bunduki zina surround wali uzitengeneza. Si tukienda vita za risasi na rungu. Jione hakuna soli ya kia turudi home ikiwa intact. Ndoto zinazimwa hakuna kumeandevu zikiwa intact. Na ule panya utuma kitukuliza mistari zangu ziko ready kumuwa meno. Generation yangu inafaa kufunzwa. Apart from urembo taineza tumiwa kujinyonga pia. Since ile sabu ya 844 bado na adapt to zero. Na kukua third world ni obvious wenye tulijipulizia tarumbeta. Nafanyi ya red, green na white. Juu black ni ya watu wangu. Smile kwa machungu sawa neza look up to me. Juu hao ni watu wangu. Nafanyi ya red, green and white. Juu black ni ya watu wangu. Smile kwa machungu sawa neza look up to me. Juu hao ni watu wangu. Elimu lazima, hata Kenana lini short time flani rap itageuka jealous. Generation yangu inachokiwa na moshi ya bangi wanauziwa na vichwa ziko soba. Nilikamu once, niko guaranteed nitakam twice. After kubatizo na machozi ya Che Guevara utatarajiaje niseme nimequit. Mwili stiff, but still mi ucheza salsa na bakumi na sita kwa booth. Ile lyrical brain upanga flexible. Machozi ya mamba ikienda na maji wataombolezaje na sisi. Hospitali hakuna dawa, manabiwa uongo kwa kila kona za street za city. Na deal za briefcase ziko photophobic zinafanya nyangwa kwa giza. Saa tufunge macho tusedate kwenye politics italeta na maombi. Hata kafiri utafuta manzi ya meokoka. Nchi yangu na meza watoto wake. Kila mtoto akipata mtoto wake na most likely atakufa akijaribu kuwa mtoto wake. Nchi yangu na rep katiba yake. Ndio mimi ni kufenjani kitafutia wakubwa wake. Nafanya red, juu black ni ya watu wangu. Juu hao ni watu wangu. Nafanya red, green and white. Juu black ni ya watu wangu. Smile kwa machungu sawa neza look up to me. Juu hao ni watu wangu. Nafanya red, green and white. Juu hao ni watu wangu. Mistari zangu ndo ile mathematics formula ijaipatikana. Apart from kwezana na left arm iko certified, nothing is impossible. Freedom koni na kojolewa. Sodomi ya Gomora kuna brothel inakombolewa. Gamble na life kufe maskini. MC rap si maziwa ya nyayo. Insecurity kwa streets utumia ngumi kaa pilo. Our father what in heaven. Wakubwa wangu anahitaji breakfast prayers. After my bishop kumultiply John 3:16 by 2 msalabe ni replace wana sign ya dollar. Saizo kazi kwa vijana treasury nifichia ganji kwa cleavage. Mapua nikaa full scap, niko na shimo mbili. Wana tu pick pocket chance ya pili. But rap nikaa suspender, ina lift hop zile zimesag. Hadi smile ya poko iko na price tag. Tumbo inadai kumanga, mfuko inadai ningoje. We ukiflosi ya vipofu, mina expose ya watu wangu. Oh,
number 9 baby. Green and white. Look up to me.
Nafanya red, green and white. Juu black ni ya watu wangu. Smile kwa machungu sawa neza look up to me. Nafanya red,
green and white.
Juu black ni ya watu wangu. Smile kwa machungu sawa neza look up to me. Juu hao ni watu wangu.